Yeah, what up, Otile Brown?
Tayari ushajua, Jones.
It's your boy, Calligraph Jones. Dedicated to all the beautiful ladies out there.
Nakupenda hata zaidi navyojipenda mwenzio, na ya maisha yana thamani zaidi yako. Inakuhitaji zaidi ya chochote kile nachokikosa. Na nitapoteza kidogo lichojaliwa nikifika na kukosa. Ninakupenda wajua, nitateketea kwa ajili ya dhambi zako, ila silojua ni kama nitakuwa nimekukoa. Maana wewe ni mimi na mimi ni wewe, ni kitu kimoja. Ukilia na mitani uchungu wako tawisi, hata nikiwa mbali na wewe. Penzi lisilo linganishwa ila kipekee. Oh oh Jolie, ninakupenda wajua, teketea kwa chini ya dhambi zako, ila silojua ni kama nitakuwa nimekuokoa. Maana wewe ni mimi na mimi ni wewe, ni kitu kimoja. Ukilia na mitani uchungu wako tawisi, hata nikiwa mbali na wewe.
Kupenda misi dhani watanielewa, kanifanya chizi we malkia ili unataka pewa. Hata bila hela we mbado kanishikilia, bila kujitenga so we peke ndo miufikiria. So never worry about the people what they gonna say, my aim is just to make you happy each and every way. Msichana waki Afrika unaitaji sifa, roho yangu yako kwako nisha wajipika. And if you didn't know, ndo sasa mina kushow.
Na nitateketea kwa hili ya dhambi zako.
Yeah, I never leave you alone.
Wewe ni mimi, mimi nawe kitu kimoja. Kilia na mitalia uchungu wako ntausikia, hata nikiwa mbali na wewe.
Specifically to that special one, Yule Moja, from yours truly, Otile Brown, and K Jones. Dreamland music, baby. Peace out.